Na kupenda siwezi ishi bila we. Moyo wangu najivuya ya unapokuwa mbali. Tamani yangu na mapendo sijipoteza ma. Na kuniacha na tapatapa misiri ya pweza mtegoni. Weni wangu, weni wangu, wendo pozo la moyo wangu
usije nitenda.
Na kunifanye kala kwangu
mapenzi ya kenda.
I love you
Wendy wangu,
I need you
Wendy wangu,
I love you
Wendy wangu,
I need you
Wendy wangu.
Tangu kale yako wapi mapenzi ulioniahidi, ulisema utakuwa
kinda.
I love you, baby.
When you want,
I need you.
When you want,
I love you.
When you want,
I need you.
When you want,
la la, ukisinzia mama, kumbatia picha yangu. Matatizo chuki lawama, kumilia mpenzi wangu.
Something about you.
Una rangi ya kipekee. Ustani yangu ing'aa siku zote.
Something about you.
Una rangi ya kipekee, baby. Ustani yangu ing'aa siku zote.
Kisinzia.